Motumman Kanada de gersa baqattoota Kenya ke sijirani fi naannolee Kenya hongeenu bamaniif kan oolu dolaara miiliyoona 15 arjoome. Ministeri Immigireeshinii Kanada Ahmed Sangiddu kan buufataalee baqattoota Kenya ke sijiran erga daawwataniin booda harra ibsa kennaniini biyyi isaanii baqattoota fi naannolee jijjiirama haala qilleensaatiin miidhaman deeggaruu akka itti fuftu himani jiru.
My country Canada has a very strong interest in helping ensure the success of the work that is continuing to be done right here in Canada, in Kenya. And elsewhere in Eastern Africa. That work is in support of refugees and other vulnerable people as well as supporting host communities. And that is why Canada is currently already providing $5 million to help UNHCR to continue to provide assistance and protection to refugees and other people of concern right here in Canada, in Kenya. We support UNHCR in their efforts to provide assistance and protection to refugees, internally displaced people, and persons who are stateless in order to meet their basic needs and provide protection to people who have been forced to flee their countries.
Act Hussein Biko Kanadan hoji gargarsa Kenya fi biyota Afrika kan ke satto jetama jiru kana de garu fede cima qabdi kanafis jecha Kanadan hara dollar miliyona 5 wajirri UNHCR gargarsa fi tajajele dawo baqattootaaf kennu fakkawal fatu fi arjomtetti nuti dhaabbati UNHCR baqattootaa fi namoota qeesaanirra buqqaaniif gargaarsa inni taasisu deeggarra. Kunis namoota galiin isaanii gadi aanaa ta'an hiyyeeyyi kanneen biyya hin qabnee fi kan dabalatudha. End of fact text. Mr. Hussein's dabalataan gargaarsa dollara miliyoona 15 keessaa miliyoonni 4 sagantaa gargaarsa dhiyeessamina nyaataa jaarmaya mootummoota akka ta'e World Food Programmeef kan kennamu ta'uu himanii kanaanis baqattoonni Keeniyaa keessa jiranii fi naannoleen Keeniyaa hanqina midhaan nyaataa gahaa dhabuun harkataa jiran fayyadamuuf akka jiranillee beeksisan. Miiloonni ja'afesi lammilee Keeniyaa jijjiirama haala qilleensa naannoon miidhaman deeggaruuf akka oolus ifa godhaniiru. Kaleessas Mr. Hussein buufata baqattoota dhadhaaf Keeniyaa kababaatti argamu kan daawwatan yoo ta'u rakkoon baqattoonni keessa jiran akka isaan gaddisiisallee dubbatani. Mr. Hussein waliin hoogganaan jaarmaya mootummootaa waajjira dhimma baqataa UNHCR Filippiino Grandi baqattoota dhadhaaf faana maree bal'oo akka taasisan himanii jiru. Mr. Grandin baqattoota dhadhaaf faana maree ta'e irraa rakkoo hanqina midhaan nyaataa isaan mudataa jiraachuu hubachuu himan. Maree baqattootaa fi hooggantootaa kanarratti kan argamanii turan bakka bu'aan hawaasa baqattoota Somaalee Itoophiyaa Obbo Daayir Mohaammed dhimmi hanqina midhaan nyaataa baqattoota miidhaa jiraachuu himanii maree kanarratti kaafnus yoom furmaata argachuu akka dandeenyu Mr. Grandin nuuf hin himne jedhani.
We asked it until it was the first item. It was the first item. So he said I listened down. Oh, I'm very sorry for that. But I was discussing with the consigning offices like WFB. Only that answer is that he cannot promise anything else.
Act Daahir ijoon dubbii nuti jalqaba kaafne sanadha. Yoo deebisus dhimma kana ilaalchisuun hedduu akka gadde deemees akka mari'ate deebiinuu kan hime. Garuu dhimmi kun kan ilaallatu WFP. Kanarra humaa waadaa nuuf hin galle. End of act text. Waa'ee baqattoota Somaaliyaa gara biyyaatti deebisuu ilaalchisees Mr. Grandin fedhiidhaan barana qofaa baqattoonni Somaaliyaa 35,000 ta'an Keeniyaadhaa biyya isaanitti galuu himanii jiru. Ammas immoo baqattoonni kaan kan 20,000 caalan Somaaliyaatti deebi'uuf galmaanii akka jiranis ifa godhaniiru. Rakkoo hanqina midhaan nyaataa baqattoonni kaasan irrattis waajjirri isaanii si'achi sagantaa gargaarsa dhiyeessa midhaan nyaataa addunyaa World Food Programme duuka ta'uudhaan furuuf akka hojjetu himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.